바울을 요구해 기노집.
이기 ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngizwaho nange Venuste Nshimiyimana. Mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 igihe ingabo z'inkotanyi zari zimaze gufata ibice bya Kicukiro mu burasirazuba bw'umujyi wa Kigali, abari bahatuye barahunze berekeza rwagati muri Kigali. Abavandimwe babiri bageze kuri kiliziya ya Sainte Famille, umwe ahungira muri iyo kiliziya, undi arakomezagana mu majyepfo y'u Rwanda, yitwa Celestine Matembera. Nyuma y'imyaka hafi 29 umuvandimwe we Faustine Ndayishimiye aramushaka, atuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange akagari ka Kayonza umudugudu wa Kabuga.
Ndarangije umuvandimwe wanjye yita Matembera Kayite twanyuranye mu 1994.
Yego
ariko tukaba tuzeka ko yaba ari Bukavu kuko hari mushike zakurikiranaga twabonanye mu 1995. Ambwira ko ashobora kuba ari Bukavu. Nkeka ko nini yaba akiriho ashobora kuba akiri Bukavu.
None se mbwira Ndayishimiye, Matembera Celeste ni umuvandimwe wawe mupfana iki nyirizina mu vindimwe cyangwa?
Ni umuvandimwe wanjye kwa data wacu. Akaba umuhungu wa Jehova. Akavuka niwe bitaga Kabiri na Fitina nabo barapfuye. Ubwo amasasu y'abasirikare y'inkotanyi yaratangiye kuvuga muri Kicukiro nibyo twese twatangiye guhunga. Naheruka kumubona bwa nyuma tuzamuka Sainte Famille.
Mwagiranye muri Sainte Famille?
Oya, niwe twatandukaniye kuko iyo bahise bakomeza berekeza iya Gitarama tuge tukatira Sainte Famille.
Mwebwe mwakatiye Sainte Famille mugumayo? Icyo gihe niba wibuka hari ukuntu kwezi?
Hari mu kwa kane inkotanyi zigitaka zifata Kicukiro.
Wowe uguma kuri Sainte Famille, hanyuma Matembera we arakomezaga na Gitarama?
Wowe akomeza Gitarama, barakomeza bagera no muri n'icyangugu bambuka bajya Bukavu.
Ninde wakubwiye ko ari Bukavu ku buryo n'ubu waba utekereza ko ariho akiri?
Hari umushiki we yita Fitina, yitaga Fitina.
Yego.
Yari yataye ku Gikondo.
Yego.
Aza kwitaba Imana. Noneho navuye ku ishuri yapfuye, ndi muri vakansi nicaye mu rugo numva itangazo kuri radiyo ibimenyesha ko umushiki we yapfuye, ko bazaza gushyingura. Bamenyesha Matembera Celeste muri Bukavu.
Yego.
Kuko amazina rero yose yari amwe, uwo Fitina na Matembera yose ari amazina yari amwe bari bayahuje. Kandi nawo uwo Fitina yari ati yari yahahuje ari umwe mutandukanye niyo nta wundi. Ndashobora kuba ari uwo Matembera.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
Yatuye muri 2003.
2003. Kuva icyo gihe nta yandi makuru wongeye kumenya aguhamiriza koko ko yaba ari Bukavu cyangwa se yaragiye ahandi?
Ari amakuru y'uwo muramu we ntabwo nongeye kuyamenya. Ari n'amakuru ya Celeste ntabwo nigeze nongeye kuyamenya.
None Ndayishimiye, mbwira, hari ikintu wumva gishobora kuba cyarabujije Celestine Matembera kugaruka mu Rwanda? Yaba se yakeka ko nta muntu agifite mu Rwanda? Yaba se yarageze yagashaka ku buryo afite urugo akavuga ati urugo rwanjye ruri hano muri Congo? Cyangwa se yaba yari asanzwe hafite umuryango yagiye ahasanga? Niki wumva kishobora kuba cyaramubujije gutaha mu Rwanda?
Yari afite umuryango yagiye ahasanga kuko hari babanye na se. Kuko rero yaragiye agahita aturayo agashakirayo, kuko niba bisiga indarimu nawe ya ari ubare n'abana babamushiki babashiki icyo ayitaka uko ari bo basigaye barera wenda kuzaza kubarera mu Rwanda bizamugora akigumira ubukavu
birumvikana waba utekereza gace cyangwa se uzi agace k'umujyi wa Bukavu abo bene wabo bari batuyemo
bitewe n'ikibazo na cyasoke bituma hari ibintu
bagiye bagihumbagirwa birumvikana nagira ngo kandi ngushimire ubutwari ufite bwo kuba n'ubwo bwose ufite ubwo burwayi ariko ukavuga uti ndagushaka ndagutegereza nongere nkisegureho kugira ngo tuganire abumva ijwi rya Amerika bumve yuko umuntu wese tumuha agaciro ke nawe rero ndagushima ubutwari bwo kubana n'ubu ugishaka kumenya amakuru ya Matembera Festin mukuru wawe umuvandimwe wawe wo kwa so wanyu ushobora kuba ari Bukavu abantu bumva ijwi rya Amerika ibukavu ahari ho hose ntangiye kuvuga kadutu niyo nzi cyane ariko hari na za Nyawera nayo ni kati ya Bukavu imwe iri aho ngaho ho yaba ari hose aho mwamwumvira mukamumenya mwatubwira kugira ngo tumuhuze n'umuvandimwe we Faustin Ndayishimiye umushaka none Faustin niba Matembera akumva muri kano kanya hashize imyaka 28 gikwa 29 mu mezi abiri 29 zaba yuzuye mutandukanye mu kwezi kwa kane 94 mugize kuri Saint Famille wowe usigara muri Saint Famille warakomeza igihe kibaye kirekire niba akumva muri kano kanya gose fata umunota umubwira icyo ushaka kumubwira iki kuri ku mutima
muzarwe wanjye ndagukumbuye kandi nibuka ibihe byinshi twajyaga tugirana n'udukino twajyaga dukina tw'abana wambwiye ko inshugiro kandi ruhazi
cyane
tujyaga ducunga kuri bya bigare by'abana bita ibitogatogo
yego
muri uriya muhanda wo kwa Mukongo
ndaharuzi
ujyaga tuzamukana kuri ibyo bitogotogo tukamanuka muri ayo muhanda adukinisha aducunga turi abana bato
yego
ibyo rero ntabwo nyambyibagirwa bituma nibuka bigatuma nikumbura
ndahamya yuko akumva kandi ahamya nkomeje yuko tuzamushaka tubifashijwemo n'Imana tuzamubona Faustini ukomere ube hafi nzongera kuguhamagara nkubwira amakuru meza nakuboneye umuvandimwe wawe umpe igihe usenge utegereze wizeye ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga
urakoze cyane
agasaro kaburaga
umwaka w'1997 umugabo yahunganye umwana w'umukobwa y'imyaka 2 agenda mutwaye ku bitugu bageze muri Kongo yahoze yitwa Zaire ahantu hari amazi magari amasasu avuze ubuhuha ababyeyi bavuze yabahanda wa mugabo ashobewe afata umwana mufubika ikigoma aragenda ati kubw'amahirwe iki gisekera mwanzi kizarukoka uwo mwana yitwa Specioza Uwimana amazina yahawe n'ababikira bareraga abana bagaruye mu Rwanda ntibabone umuryango ndarye nyakuri ni Ingabire ari mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Nyagisozi akagari ka Nyagisozi umudugudu wa Nyamiyaga
navutse 1991 cyangwa na kabiri kuko mfite imyaka 30 kodine guduhunga genocide baduhunga ibyo nibuka ko twahunganye na papa akajya agenda ntwaye ku rutugu twaciye n'ahantu henshi n'ahantu hari amazi menshi ubwo rero turagenda aho yansize ntago mpazi ariko bahadukuye n'imodoka batugarura mu Rwanda ubwo rero bamaze kutugarura mu Rwanda abantu ntago bari bwaje mu ngo zabo twacaga nyine ku bantu undi bakadukura mu modoka bakaduhagarika abenshi bagiye babona imiryango yabo twebwe rero twabuze imiryango nyine batujyana mu bigo cyo kigo cyari Butare komine ya Ngoma prefecture ya Butare
none ugeze mu kigo aho ngaho mu kigo cy'impfubyi I Butare abari bakuzanye hari agapapuro bahaye kigo kikwakiriye hari izina babahaye bati umwana yitwa kanaka hari akantu wari wambaye mu ijosi se kerekana uwuri we hari akantu se wari wambaye ku kuboko hari ikintu wibuka cyatumaga ukubonye yamenya aho ukomoka naho uvuye
oya sibyo wenda yamenyeye nko kutwoso nari mfite urumva nta kindi yabasha kumenyera tugeze mu kigo batwise andi mazina kubera nyine abamatwa cyari cy'abamasera batwita andi mazina nyine kujya babaze babasha kudukontorora kumenya uko batugaburiza na benshi batwa batwise amazina kuko twari batoye
birumvikana wari muto cyane naho misecura rwanda kwa wa munyarwanda kubona unanibuka kuba kwitaga ngabire cyangwa se ingabire noneho uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga tugerageze gusubira inyuma kera ukirakana gatoya ugikina papa wawe agenda guteruye noneho unyibwirire ubu noneho nta mu masera uhari unyibwirire jyewe ubwire utuntu twose waba wibuka twose papa wawe wagendaga gutwaye ku rutugu ntago wibuka ukuntu yitwaga
ntago mwibuka
ntago ugeze mwumva ahamagara mama wawe na mama wawe ntazi narye uzi
aya nawe gusa nakundaga ngiye kubona papa ntago mbizi nimba mama narina namufite gusa papa niwe nabonaga ukunda kunyitaho
papa niwe wakwitagaho cyane nta bandi bana babaga mu rugo aho warudi baguteruraga nta bakuru bawe wari ufite
bari bahari basaza banjye babiri
amazina yabo se waba uyibuka
ntago nyibuka
ubu se ikintu wibuka ni irihe zina wibuka ry'umuntu waba afitanye isano nawe cyangwa n'umuryango wawe gerageza kwibuka wibuke izina ryibuze ry'umwe muri bakuru bawe
amazina rero nabashije kwibuka ariko ntago nzi nimba ari musaza wanjye nimba ari papa ntago mbyibuka ariko amazina atatu ndumva nyibuka
yego ayo ngayo niyo nshaka
harimo Nyangezi
yego
harimo na Damasteni
yego
harimo na Nikuza
Nyangezi Damasteni na Nikuza aya mazina wumvaga bayahamagara nka Nyangezi iri zina uryibukira kuki
nayo mazina nakomeje nyibuka kuva nkiri mutoya nkumva nyinanjemo gutyo gusa nkumva nayo mazina ndayibuka
Nyangezi ashobora kuba ari musaza wawe Damasena ari irindi zina rye cyangwa se Damasena ari undi musaza wawe naho Nikuze nawe akaba ari mukuru wawe ariko nta mu mama wigeze ubona mu rugo wahabonaga abandi bantu ukabona na papa wawe ariko nta mu mama wahabonye
nta mama nakundaga kubona nawe nabonaga
nta mu mama wabonye wakonteje waguhaga ibere wagusimbagije wakogeje akagusiga akakuryamisha ntawe wabonye
nawe nabonye nyine nari nkiri mutoya nawe nabonye
iyo wajyaga kuryama nta wakuririmbira guduhozo ngo agusinzirize
nabonaga ni papa nyine nk'iyo yavuga ku kazi nirukaga we namusanga ariko ndumva nta mama nigiraga mbona
aho umwari mutuye wirukaga usanga papa wavuye ku kazi mwari mutuye hafi y'umuhanda mwari mutuye mu rusisiro mwari mutuye ahantu hirengeye mwari mutuye ahantu hameze gute
nabonaga ari nko ku muhanda kuko yarazaga nkabona ageze mu rugo
yego
nibyo nibuka byonyine
uvuze nti Damascene. Iryo zina nkari hamagara ubwa gatatu nti Damascene. Wakumva adi nka papa wawe cyangwa se musaza wawe?
Wenda nyine wasari musaza wanje nago mbizi.
Nyangezi. Iryo zina wumva wari handi?
Nari hanka musaza wanje. Uko ndumva ariryo byagumeje rinzamo.
Nikuze. Iryo zina ryo urumva wari handi?
Nari hanka mama kuko ninje mukobwa wacu sinari nje njenyine.
Speciosa Uwimana, urakoze cyane kumfasha kugufasha kwibuka. Ndasaba cyane ngo nitugira Imana tuzasange mama wawe yitwa koko Nikuze, papa wawe akaba yitwa Nyangezi, ukaba ufite umuvandimwe ushobora kuba yitwa Damascene. Nibutse abumva ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga ko wavutse muri 1992 ugereranije ugahungira muri Kongo, uru ruhinja papa wawe agutwaye ku rutugu wagera hafi y'amazi magari akagusigaho agakomeza ukagenda, akaba ari naho bakuvanye bakugarura mu Rwanda bakakurira mu kigo cy'impubyi cy'abamasera cyari Ibutare. Waba yumva uwo mwana ari uwe mwana w'umukobwa witwaga Nyangezi ufite utwotso ku maso, uwo nguwo yaba ari uwawe? Wanyura hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga tukabahuza. Uwimana Speciosa rero nawe ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi rya Amerika kiganiro Agasaro Kaburaga. Ngaho ugira amahoro.
Yego murakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona. Winchi chinege shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga. Umwihariko wa muri sanga, hashize umwaka umubyeyi w'abana babiri avuye mu Rwanda ajyana abana be babiri asigase wabo mu gihugu, ageze Igoma muri Kongo umwe yitaba Imana, igihe cyo kumushyingura kigeze aranyerera aragenda. Nyirakuru w'uwo mwana wasigaye witwa Shengero Gashugi Enzo aramushaka, yitwa Leonia Mukanyamibwa, atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyamirambo akagari ka Kivugiza umudugudu wa Rugero.
Nsomye mu kiganiro no gushakisha ko nabona umwana wanjye wajyanywe n'umukazana.
Urashakisha umwana w'umwana wawe wajyanywe n'umukazana, yamujyanye ryari? Yamujyanye he?
Yamujyanye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize, ubwo ni muri 2002 mu kwezi kwa kabiri.
Amujyana he?
Nzi aho yamujyanye. Yabajyanye bari abana babiri bageze muri Kongo, umwe arapfa, twabimenya ari uko baduhamagaye batubwira ko umwana yapfuye. Hanyuma tugenda muri Kongo tugiye gushaka uwo murambo w'umwana, twaje kuwubona turawutahana turawushyingura i Rwanda, ariko uwo mwana wundi yaturukanye na nyina, yakomezanye na nyina igihe bataye umurambo kuri Goma uwa kabiri.
Umubyeyi ati umurambo aragenda arawusiga asiga umwana we akomezanya n'undi?
Yego.
Atamupfunye atamushyinguye?
Oya, twe twagiye kumushaka i Goma tuza kumushyingura i Rwanda iwabo.
None se ababa tabaje bababwira ko uwo mwana yitabye Imana?
Umuganga wo kuri Goma, aho bajyanye umurambo w'umwana amaze yapfuye.
Ku buryo mwahavuye umukazana wawe utamukubise ibyera, ntabwo ntiwamurabutswe?
Njyewe ngiye nta pasiporo nari mfite, nagumye i Rubavu.
Yego.
Ise w'umwana niwe wambutse n'ababyara be babiri. Baramubonye bacisha make bamubwira kugira ngo barebe ko numvaga ko nawe yagize shoke ko tutari tuzi nuko yambutse ariko mwako kanya bakibonana yagize acyaranyerera n'uwo mwana amufasha akaboko avuga ngo aravuga ngo amujyanye kuri toilette agenda atyo
ntiyagaruka
none
se mubyeyi nagira ngo umbwire kugira ngo umubyeyi apfushe umwana ntamushyingure kugira ngo atabaze bamutabara ariko ntagire ikiriyo ntaho icyubahiro icyo kibondo cye ahubwo akanyerera akagenda agasiga abandi bari mu kiriyo uwo mubyeyi wo mukazana wawe ni iki utekereza cyamuteye kunyerera bene ako kageni
icyo gihe ntacyo natekerezaga ariko nyuma twaje kumenya nyuma twaranashinguye twaje kumenya ko ngo yari yaribye amafaranga menshi tugatekereza ko yari ahunze kubera yari azi icyaha yakoze
none se ajya kuva mu Rwanda yagiye nka wa wundi yagiye adasezeye ntabwo yababwiye ko agiye
umva yari yaratandukanye n'umugabo gusa umugabo yiroka n'abana ariko abana bari ku mugore so agenda rero ntabwo nyine yagiye nk'uko agiye ntabwo twamenye ko yagiye twabimenya ari uko umwana yapfuye duhamagawe n'umuntu wo muri Congo
mubyeyi mu Kinyarwanda abakazana ngo batinya kuvuga amazina ya ba nyirabukwe ariko sinzi niba wowe utabyemerewe umukazana wawe yitwa nde
yitwa Agnesi Musabye Maria
Agnesi Musabye Maria yavuye mu Rwanda afite abana babiri nyakwigendera Imana imuha iruhuko ridashira yarafite imyaka ingahe yitwaga nde
umuto witabye Imana
yego
uwitabye Imana yitwaga Intwari Chris Ivan naho uwo yajyanye yitwa Shengero Gashugi Enzo
unyemerere ngo usubize inyuma gato uwo mubyeyi uwo mukazana wawe wavuye mu Rwanda kandi wambwiye uti yibye amafaranga menshi
twabimenye nyuma
yego yakoraga he kugira ngo tumenye aho yakoraga iyo dushaka kumenya umuntu
wese yewe bambwiye ko yakoreraga umushinwa ariko akazi yaragasabiwe n'umunyarwanda ngo witwa Janvier
yego
ayo niyo makuru twamenye nyuma
akaba amafaranga yatwaye ari uwo mushinwa
yego
none se hari icyo mwaba muzi niba ubutegetsi bw'u Rwanda ubugenzacyaha bw'u Rwanda bumushakisha ku buryo byaba ari byo byatumye ahunga
oya yagiye ntacyo ubutegetsi buramenya kuko yagiye kuko yari azi ko amaze kubona amafaranga kandi yari azi ko amafaranga yafashe ataraye rero agenda ntabwo ubutegetsi bwari bubizi ariko nyuma yaragiye ubutegetsi bwabimenye
none se bwabimenye bumushakishije cyangwa se bwabimenye mububwiye ko mumushaka kubera ko mwabuze umwana
twebwe tujya mu butegetsi twasabaga dabo twabanje kujya mu butegetsi dusaba ngo budufashe kugira ngo tubone wa murambo w'umwana witabye Imana
yego
uko yari mu gihugu cy'ahandi tutazi nk'uko yahagiye ntabwo twari kujya gushakisha ubutegetsi butabizi so twabanje kubibwira ubutegetsi twabibwiye ribu twabibwiye minasete twabibwiye na ambasade ya Congo ama ubwo twumva ko twagiye muri ribu dusaba ngo badufashe kubona umurambo umurambo twarawubonye twasubiye noneho muri ribu kubabwira ko n'umurambo twawubonye twanawushyinguye mu cyubahiro gikwiriye ariko dufite ikibazo cy'uriya mwana wajyanye na nyina ko kandi twamenye ko nyina yagiye yaribye tuvuga tuti uwo mwana nta sekirite afite yari kumwe n'umuntu wihishahisha kuko ashakishwa
uretse kuba ashobora kuba adafite umutekano uhagije nkuko bivuga kubera ko nyina yabagenda ararubunda batinya ko yafatwa kubera gushakishwa gutyo ariko wambwiraga ko yatwaye amafaranga atubutse ayo mafaranga nayo ashobora kutuma baho neza akaramba ariko dusubire gatoya muri Zaire muri Congo kubera ahungiye muri Congo yahashakaga inzira reka tubifate gutyo ariko se nta bantu bene wabo yari afite muri Congo
nta bonzi reka ko nta nabo yari afite kuko atigeze agera muri Congo mu buzima bwe bundi busa bwa mbere reka ko yari ahanyuze kugira ngo ashakishe kuko muri Congo ari Congo nyine ashakisha uko yabona wenda impapuro zimujyana ahandi nibyo nkeka ariko ariko nzi ko nta bene wabo agira muri Congo.
Umukazana wawe Anyeshe yaramaranye imyaka ingahe n'umuhungu wawe?
Bamaranye mu mibanire yabo bamaranye imyaka nk'ine hanyuma yagiye bamaze indi myaka itatu batakibana.
Umubyeyi rero uko ikibazo kimeze birumvikana harimo ibice bibiri hari icyo gice cy'ubugenzacyaha bwivanze muri dosiye nicyo ntarinzi aho ngaho ho simpagera kubera ko iyo dosiye yageze mu bucamanza ntabwo ushobora kuyifata ariko kubera ko wambwiye ko uwo mwana yagiye kandi ukabura umubyeyi umushaka birumvikana yuko wamenya aho Anyeshe musabye Maria aherereye yadufasha ndetse nawe yakumva ijwi rya Amerika muri kino kiganiro Agasoro Kabura gakaba yatubwira bucece ku mwana ameze tukavugana tukabaha amakuru ntago twebwe dutanga amakuru muri Libe ntago ari akazi kacu ndamwizeza yuko nta cyamubuza kugira ngo tumuhuze nawe tumuhuze na se w'umwana kugira ngo baganire mu muhumurize ibya leta n'ibyo
ibyo ntiyabikora kuko kuba wenda baratanye hajemo kutamwiyumvamo reka mvuge ntyo
yego
bityo akaba ataranikuzaga ko n'abana ise abareba cyangwa nanjye mbareba gusa kuba bari mu Rwanda twagiraga ubwo tumenya amakuru yabo kuba na se yarabigisha yarabarihiraga amashuri yabazaga no ku ishuri niba abana biga bameze bate twari twumvaga ibyo bihagije dutegereje ko wenda imyaka nigera azajya gusubira mu rukiko kugira ngo asabe abana nawe abahabwe mu rukiko marerezi mafi ko byagenze so kumuvuga rero ngo munamuvugishije ngo mukamubwira ko isa ashaka kuvugisha umwana cyangwa nyirakura mushaka ahubwo byaba noneho n'intandaro yo kutanabavugisha
ubwo ni bwo buryo bwonyine bwadushobokeraga bw'ineza.
So wenda icyo mwashobora
yego
nuko wenda mumenye naho ari mumenye nuko wenda ariho nibura byaba bimpaye binsuraje
yego
kuko kugeza n'ubu ku muntu wanyuze muri Congo ntanubwo nzi niba banakiriho sinzi niba umwana akiriho kuko Congo ni Congo nibura mpfuye no kumenya ngo arahari ariho navuga nti hubwe na by'Imana ishimwe
icyo nigishoboka tuzakigukorera mubyeyi nitumenya amakuru ye ndetse nayo muzukuru wawe akuru aje shinga wa mugani wavanwe wacu babarundi shengero gashugiye nzo tuzajya kugezaho tuzakubwira amakuru ariko ntacyo tuzarenzaho nta uburenganzira na buke ijwi rya Amerika rifite bwo kwivanga mu kibazo cy'ubucamanza ariko twivanga mu kibazo cy'ubumuntu icyo ngicyo cyo tuzagikora amakuru tuzabona tuzayakugezaho bucece nidusanga ameze neza tuzakubwira ko ariho nicyo nawe ushaka yego nagira ngo ngushimire rwose kuba wafashe umwanya ngushimire ko wafashe umwanya ukazana muri cyo kiganiro Agasaro Kabura gatukaganira kandi zera yuko tuzagufasha yuko cyifuzo cyawe kizabona igisubizo. Urakoze mubyeyi.
Urakoze namwe.
Agasaro kaburaga.
Turi mu mwaka w'igihumbi 1997 mu nkambi ya Kisese mu cyahoze kitwa Zaire. Abantu bari bayirimo bayisohotsemo bahunga kubera ko yari imaze guterwa, nk'uko tubibwirwa n'umwe mu bari bayirimo, Martha Niyitegeka. Yari afite abana babiri amaze gupfusha umugabo. Umwe muri abo bana yamuburiye aho, amaze imyaka 25 umutima udatuza, ari mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, akarere ka Ruhango mu murenge wa Mburiye mu karere ka Mwendo, umudugudu wa Mataba.
Ikinzanye ni ikibazo mfite cy'uko nabuze umwana mu gihe cya Jenoside, namuburiye ahantu mu cyahoze ari Zaire muri 97 niho namuze.
Wamuburiye amagana he?
Namuburiye ahantu bita Gisese mu nkambi ya Gisese.
Uwo mwana yitwa nde?
Uwo mwana yitwa Nyirahabineza Chantal.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Batandukanye nyine musize ahantu ngiye kuzana musaza we nawe nubwo atakiriho. Noneho rero ubwo nsubiye aho musize ndagenda ndamubura bigenda uko nguko.
Yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 6-6.
Nta bantu mwari kumwe bakubwiye ko bamurabutswe, wari wenyine, wari kumwe n'abandi?
Nari ndi kumwe n'abandi, abo musiganye nabo ngarutse bose nsanga bagiye nta n'umwe nabonye. Ariko uwo nari namusigiye byaje gutinda aza kumbwira ngo yamusize aho ngaho, guhenda niba yaramusize umwana akazirwa nawe akigendera sindizi. Ubwo twaherukanye ubwo ntabwo nongeye kumenya amakuru.
None uwo nguwo wakubwiye yuko bajyanye hanyuma akaza kumusiga, nawe mwaratahukanye abaho ngaho mu Rwanda?
Uwo nguwo yari yaratashye mu Rwanda ariko nawe ntakiriho, yarapfuye.
Oh, komera. None Nyirahabineza Chantal ni umwe mu bana wari ufite, undi wari ufite ungeye yuko yitabye Imana, ubu nta wundi mwana ufite?
Ntawe mfite rwose. Niyo mpamvu mbisunga ngo mumfashe ngo ndebe ko nazabona nanjye nkagira icyo nsiga.
Yego. Nta bene se wabo yari afite, nta babyara be yari afite, bashobora kuba baragendanye muri iyo nzira ndende bakaba bagenda bari kumwe?
Ntabo, kuko twari dutuye mu karere ka Bugesera. Ubwo rero iwabo wase hari ku Kibuye nawe ntakiriho. Ubwo nanjye nyine nari uwo mu karere ka Nyanza, uretse ko twimukiye muri Ruhango. Ubwo rero nta muntu nakubwira rwose, navuga ngo mwene wabo uyu nguyu nawe.
Unge nibutse iyo nkambi byagenze gute kugira ngo muri icyo gitondo iyo nkambi muyivemo?
Iyo nkambi nyine byari byabaye nabi, haje n'ibintu by'amasasu barimo baturasa umuntu agenda yirukanka, nicyo cyatumye mubura. Twatandukanye n'amasasu kubera ko papa wacu yari akiriho nyine, n'ibyo wari ubasigaranye bombi.
Bose warabifashaga kandi uri wenyine?
Niko bimeze.
Birumvikana. Hanyuma utashye ugarutse mu Rwanda, uri mu nzira ugaruka, hari wowe wigeze wifashisha, nshaka kuvuga nk'iriya miryango ya za Croix Rouge kugira ngo ubabwire uti umwana wanjye musize nyuma nyaboneka muzafashe, hari umuntu, hari abo witabaje kugira ngo bagufashe?
Nigera mu Rwanda nagiye kuri Croix Rouge. Ariko nta gisubizo nigeze mbona.
Bagusabye amazina, ubwo nimba rufite n'agafotura kabaha, ariko ntacyo bakumariye, ni kumbwiye.
Oya, nta gisubizo nigeze mbona, n'ifoto barayinsabye ariko nta gisubizo nabonye.
None kuba udafite Kibwa Nsabimana Alexi, ukaba utanafite na Nyirahabineza Chantal nk'umubyeyi, ndetse ukaba utanafite na se ubabyara, usigaye urunyakamwe, birumvikana. Ariko se nk'umubyeyi umeze ute? Wumva umeze ute iyo ubyutse mu gitondo ukajya mu murima ukajya guhinga, uratera ukabona biramera, urakubita ukabona isuka irinjira, wumva umeze ute?
Urabyumva nawe, ni imibabaro gusa, uretse kubyakira umuntu agatuza.
Byashimishije kukwakira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nicyo tubereho kugira ngo tubunze, nicyo tubereho kugira ngo tuganire, tubafashe gushakisha abo banyu mwabuze mu bihe byari bikomeye. Niba Chantal Nyirahabineza akiriho akabakumva muri kano kanya ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho aramutse akumvise yaba ari muri Congo cyangwa se mu kindi gihugu ijwi rya Amerika rigera kure aramutse akumva muri kano kanya mubyeyi Marita nitegeka wamubwira iki fata rwose igihe wifuza umubwira amakuru umubwira urukundo umubwira icyo wifuza kumubwira
icyo nifuza rwose abaye anyumva cyangwa hakaba hari umuntu waba umuzi akaba yarabashije kuba yamubona rwose abaye akiriho akaba anyumva icyo namusaba kandi nifuza nsaba Imana ni uko yataha akaza mu Rwanda akambaririzaho ndi nyina yendwa hari azi yuko atanakigira n'umubyeyi n'umwe ariko ndiho rwose Imana ingiriye neza kandi namwe ikabayobora ikabafasha nk'uko yabahaye izi mbaraga ikakomeza ikanazibongerera maze tukagira gutya tukabonana narushaho gushima izina ry'Imana kandi namwe nkabashire Imana ikangirira neza rwose mukanshakashakira mugakora hirya mugakora hino muyobowe n'Uwiteka w'umwungeri ndamutse mbonye icyo gisubizo rwose narushaho gushima mva amarira yose Uwiteka yaba yamanabwiye abagira mugenzi imbere none ikabamera umugisha rwose mukamfasha mukanderaho nareba Uwiteka w'umwungeri agahabwa icyubahiro aramutse mbonye igisubizo rwose Imana ikazabibahera umugisha w'Uwiteka ryose nicyo nabasabira kandi nanjye nisabira
urakoze cyane Marita nitegeka ndahamya yuko amasengesho yawe Imana yumva kandi tubasaba cyane kugira ngo nk'uko bivuga izadukoreshe kugira ngo dushobore kugeza ijwi ryawe kure abumva ijwi rya Amerika abakomoka mu Bugesera bahungiye muri Congo bakajya muri nkambi ya Kisese waba akomoka ku Kibuye aho Ford Ward Dishirakire yakomokaga nawe yaguye aho muri Congo akaba yamenye umwana we Chantal Nyirahabineza rufite imyaka 6 muri 97 ari mu nkambi ya Kisese mu cyahoze ari Congo uwo nguwo yatuguruka tugafasha umubyeyi we Marita nitegeka kongera kumubona niyo mwana wenyine asigaranye kuri iyi si Marita nitegeka rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndagukomeje kandi ndagusaba gutegereza wizeye
ngo namwe Imana ibahe umugisha murakoze cyane Imana ijye ibongerera ubushishozi Imana yo mu ijuru izabihera umugisha
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 muri komini Nyakizu umwana w'umuhungu yavuye wabahunze yagana ku Gikongoro Lambert Nsengumuremyi bitaga Toto ayo na makuru duhabwa n'umuvandimwe we Mukiza Jean Claude utubwira ko Nsengumuremyi yari kumwe na nyina ari umukomoka ku Gikongoro yaje gukomeza ajya muri Zaire makuru ya nyuma avuga ko yari mu nkambi ya Rubirizi hafi ya Uvira Mukiza Jean Claude shaka atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe umudugudu wa Musezero
ikiganiro cyane n'umukomeze n'umuntu cyiza cyane kuko cyabaye cyagikenewe n'ingene kuhamya nagiye n'umwuga abantu bagiye babona bahura n'imiryango yabo nyuma y'igihe kirekire bari bamaze baraburanye nizera imbaraga nanjye zo kuba nashakisha umuntu wo mu muryango tudafite amakuru iki
ni umuntu wo mu muryango mupfaniki
ni mukuru wanjye wo kwa data wacu
yitwa nde
yitwa Nsengumukiza Lambert bitaga Toto
mwatandukanye mute byagenze gute ryari
yagiye mu gihe muri 1995 mwishoye igihe ntunzi mu cyahoze ari Gikongoro hari hari impunzi noneho we agenda agiye muri Zaire agiye muri Zaire kugeza ariko na hagati y'umunani yigeze kuza abantu igihe mwari bakuruwa ruje noneho baje iwacu mu cyaro aho tuvuka atari hano Muhanga wenda ndimuze kubababwira baraza bageze ku gasantere bavuga amazina ye noneho bavuze amazina ya se ko isa yitwaga Nemeyabahiza Frodisi ariko noneho abantu bazi ko yitwa nyiri angitwa na nyiri n'imanzi ariyo abantu bazi
Jean Claude kugira ngo byumvikane neza aho yaratuye mbere aho mwari mutuye mbere nihe ihe ni mu kahe gace hitwaga gute kugira ngo nawe naramuka byumvise azavuga ati koko aho ngaho ni hi wacu mwari mutuye he
hari bino ngo muri cyerire yaremera cyigite cyuna kumine yakizu pese yabuta
niho mwahunze muturuka mugana ku gikongoro
niyo twahunze duturuka
none se icyo gihe toto ni kuba mwitagara mbe binsenga umukiza yari afite imyaka ingahe
yavutse mu 82
urumva rero ko muri 95 yari afite imyaka 13 gusa yahunze wenyine nta wundi muntu bajyanye
yahunze ari kumwe na banyirarume ariko nyirarume we na nyirarume kubera ko we yavutse mu nshe zo kugikongoro nawe ntabwo aragaruka
nyirarume yitwaga nde amazina ye urayazi
amazina ye ntabwo nyazi gusa hari undi mukuru wanjye nawe wari warahunze we araza atubwira ko bataho bari kumwe batumwami yo mu rubirizi ibuzuye niho batandukaniye ngo niho muheruka
aramutse akiriho muri kano kanya Jean Claude nahe makuru wamubwira mbese papa we uyu Aphrodis nene yabahizi wabizwi ku izina rya Nyirimanzi aracyagize cyangwa nawe yitabye Imana
yitabye Imana
hari bene wabo bari aho ngaho bahari wamubwira mubwiha amakuru yo mu Rwanda umubwire n'impamvu mushaka ufite umunota umwe ngaho mubwire Jacques
urumva kandi kubera ko ngiye nayo uto kuri bashobora no kutanyibuka kutamenya amazina neza njyewe ni mwene ngaruka Ludovic ngaruka wiyita ni ukuvuga ngo papa we na papa wanjye ari we ngaruka baravukana noneho yamara umuntu abe bose na nyina barambere barahari kuko ari mukuru wabo abenshi ni bato kuri we wenda bamwe ntanabazi ariko nk'abamukurikira ashobora kuba bazi barahari sinzi niba navuga amazina yawe
yego yavuge wihuta uracyasigiranye amasegonda 30 kugira ngo igenda guhaye ikibe kirangiye
umukurikira ipasinyi ryayo Fideli akakuzwe Yeze Eugene Kabarisa Safari kugira ngo abandi bavutse nyuma y'igihe atari mu muryango
nayo iguhaye umwanya no kugira ngo umubwire impamvu urimo umushaka usigaranye amasegonda 10 gusa mubwire n'icyo umushakira kikuri ku mutima nyuma y'imyaka yose mutandukanye
icyanezeza kikananezeza n'umuryango nuko yazakomye umuryango tukamubona akabona n'umuryango
yego
cyangwa se akumva atabihisemo ko wenda yanaza kubona n'umuryango we kubonokana nyine n'aho ari
ndizera yuko Lambert Nsenga Umukiza bahimbaga toto yakumvise n'uwaba umumenya yazatubwira kugira ngo tubahuze nawe Mukiza Jean Claude ukaba uri mu karere ka Muhanga mu Rwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wafashe ukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ugira amahoro y'Imana
nshimiye namwe ari mwebwe mwatekereje ikiganiro cyangwa se mbona kitugezeho niba hari n'undi wagitekereje mukamukitugezeho mwese nimubawe nanjye ndabashimiye
urakoze cyane
murakoze namwe
shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona winci kintegeye shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
turi mu Rwanda mu mwaka w'1991 nari mwe muri komine Gashora umubyeyi yibarutse umwana ahita yitaba Imana musaza w'umwana wasigaye ari impfubyi usabye Imana Noheli aravuga ko urwo ruhinja rwajyanywe mu kigo cy'impfubyi ririma usabye Imana avuga ko mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 bahungishirijwe mu Butaliyani umwe muri bo na Nyeshi wihoreye musaza we aramushaka ari mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma umurenge wa Jarama.
Ikinzanye muri iki kiganiro maze iminsi numva kuri buryo muhuza abantu bagiye baburana n'ababo twe dufite umwana wa mushiki wacu witaga Mukamana Yozefina ariko umwana yitwa Buwese mama we yaramubyaye ahita amaze gupfa bamujyana mu kigo cy'abazungu cyari ahantu bitagiriye mahari komini Gashora noneho intambara yateye uwo mwana amaze imyaka itatu ari muri icyo kigo ariko twaramurangiye abazungu bahita bana kuri radio rero higeze guca ikiganiro mu Rwanda bavuga ko abo bana bari muri icyo kigo bari mu Butaliyani babajyanye uko twabibaza twumvise rero aka gasaro kaburaga tukaba tuzaga ko mwadufasha gushakisha uwo mwana.
None umwana ajya iririma yagiye mu kigo cy'impfubyi kiririma abatanze icyo kiganiro kuri Radio Rwanda bavuze igihe abo bana baviriye mu Rwanda bigeze bavuga uwabaherekeje bari kumwe nandi hari amakuru wibuka icyo gihe
nibuka icyo gihe muri icyo kiganiro nuko bavugaga ko ari abana 28 barerewe muri icyo kigo bakaba barajyanywe n'umuzungu wabareraga ariko ntabwo ndamenya ngo ninde ariko bavuga ko bavuye muri icyo kigo bajya mu Butaliyani.
Wowe utuye hafi ya Ririma cyangwa utuye kure yaho?
Ntabwo ntuye hafi ya Ririma ariko iyo ntabwo byangora cyane najyayo bibaye ngombwa.
Abo bana bavuye i Ririma bavuye mu Rwanda ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane muri 1994 burira indege i Kanombe
yego
bahageze ari abana bivuga bagera kuri 28 baherekejwe n'umupadiri kwa Rwabutera Marcel ndahamya ko ari wari padiri mukuru icyo gihe iririma akaba ari we rero wabaherekeje akabagira mu Butaliyani. Padiri Marcel Rwabutera aracyariho tuzamubaza amakuru uyu mwana anyeshi wihoreye hanyuma tumufashe kuhuza nawe amenye ko afite abavandimwe mu Rwanda. Hari abandi bavandimwe afite mu Rwanda?
Yego, hari bakuru banjye babiri, kibanjye batatu. Tewe ntabwo tuzi irengero ryo kuko nawe yagiye mu ntambwe ntiyigeze yongera kugaruka ariko mama we yari yapfuye.
Abo bose uko muri mu muryango we murifuza kumubona kuza kumushakisha ni igitekerezo mwaganiriyeho muravuga muti reka tuzaje ku ijwi rya Amerika mu gasaro kabura gatore uko twamubona cyangwa se ni igitekerezo wagize kugawe Noheli?
Twabiga mu muryango ndetse tugerageza kujya ku cyicaro gikuruje Kigali twumva ntibadufashije neza tugize amahirwe twumva agasaro kaburaga kubijyanye kugenda mufasha abantu kubahuza n'ababo twumva ni byiza twabiganiriyeho nk'umuryango tumubonye n'ukuri byaba ari byiza nawe akatabavandimwe bakiriho mu Rwanda.
Yego, none nzi ko ubu ngubu avuga Igitaliyani n'izindi ndimi z'abazungu Ikinyarwanda ntabwo azacyumva ariko nk'uko nkunda kubivuga ururimi rw'urukundo burya ni rwo bwonyine busobanura amagambo. None niba uyu mushiki wawe akumva anyeshi wihoreye tuzanamusobanurira nitumubona tuzabimubwira kugira ngo nawe azabigumane ati banshakishaga bankunze mu magambo make mubwira icyo ushaka kumubwira n'igituma umushakisha.
Mu ijoro turamutse tumubonye byibura tukamenya ko nariho nawe akamenya abavandimwe byadushimisha cyane rwose buriya kubaho uzi ko adafite abavandimwe kandi bariho nawe byamuneza natwe byarushaho kudushimisha cyane rwose Imana yahabwa icyubahiro kuko twaba so yacu natwe tukamenya koko ko hari tukamwaka twumva ko tuvuga.
ndahamya yuko ari abanyarwanda benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya cyane cyane abazi nkanje neza uko abo bana biririma bavuye mu Rwanda bagana mu Butaliyani waba azi nubwo bwose natwe tuhaza ariko wagera bwango kuri Padiri Marcel Rwabutera akaba ya mubaza makuru nawe akaduhamagara akayaduha kugira ngo tubahuze n'icyo tubereye ku hanuno kugira ngo tubareme imitima mwese ndagushimiye rero Noheli usabye Imana kuba waje mu kiganiro gashoro kaburaga we nta nubwo wategereje cyane nk'abandi bamara amezi menshi ngaho rero igira amahoro y'Imana icyumwe rukiza
murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha
Saro kaburaga karabonetse
Musoza iki kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi mbisabye na benshi mu bumva ijwi ry'Amerika mbashyiriyeho inkuru twakoze igihe umubiri kazi ukomoka mu Rwanda yarageze I Kigali nyuma y'imyaka 60 n'umwe havuye aje guhura n'umuryango we yari amaze imyaka 50 ashakisha Hélène Evelyne Schmidt wabyawe n'umuyobozi wa territoire umubiri Antoine Schmidt mu gihe cya gikolonize aracyari mu Rwanda Nyuma y'imyaka 61 yavanywe mu Rwanda yambuwe umubyeyi we umubiri gikazi Hélène Evelyne Schmidt ageze I Kigali aje guhura n'umuryango we yaramaze imyaka 50 ashakisha Madame Schmidt watangiye gushaka inkomoko ye afite imyaka 20 ahuye n'umuryango we ibyishimo biramusaba
C'est difficile de savoir que
Birakomeye kumva ko ibyo nari maze igihe kirekire ndota bibaye. Ndibaza niba ari byo cyangwa se nongiye kurota. Ndishimye cyane.
Mais bon, je suis très contente.
Ikiganiro agasaro kaburaga kijwi ry'Amerika cyakuranye bya hafi n'ishyirahamwe Métis du Monde mu gushakira Madame Schmidt umuryango yamuhuje na murumuna we Mariana Faustin Karangwa wavuye muri Tanzania aje kumwakira
avuye mu ndege amanutse hariya ikibanza cy'indege twaramukanyije amarira ndarira kubera ibyishimo numva n'amaraso yanjye ubuyo umubiri wose arimo ko kugenda kugira gutya genda kubera ko nishimye
ubwo Eveline yarangishaga umuryango we gakwerere Manzi Claude yaramunjise asanga aza ababyeyi be ndetse na murumuna we Mariana yihutiye kubimenyesha guhuza Eveline n'umuryango we abibonamo igikorwa cy'indashyikirwa
ndashimira cyane ijwi rya Amerika kuko igikorwa yakoze igikorwa navuga kindashikirwa kugira ngo ihuza abantu bamaze imyaka irenga 50 bataziranye ariko ikabahuza nkabashimira cyane cyane ijwi rya Amerika bese nta kuntu nabona nayishimira iragahoraho tu ihuza imiryango
yakirwa bwa mbere mu kiganiro agasaro kaburaga Madame Schmidt yavuze ko yiyumvamo ko agifite umuryango mu Rwanda yawubonye arishima arashima
Je suis très reconnaissante pour le Voice of America puisque c'est grâce à eux que j'ai pu retrouver ma sœur et donc j'avais presque perdu
Ndashimira cyane ijwi ry'Amerika kubera ko ariyo yamfashije kubona murumuna wanjye nari nataye icyizere cyo kuzabona umuryango wanjye ariko ubu ndi hano kugira ngo njye kumva ya mama kandi mpure n'abandi bageze umuryango
aussi rencontrer d'autres membres de la famille et donc de quelqu'un qui était un peu seul perdu
kumuntu nkanjye wari nyakamwe ndi nyamwigendaho iburayi ariko nkaba narinzi ko inkomoko yanjye iri muri Afurika ko mama ari umunyarwandakazi nari narabuze aho nerekeza
Donc, je me sentais complètement perdue. Et bon, je suis déjà venue avant.
nigeze kuza mu Rwanda mu mwaka wa 2013 nje gushaka mama ariko ngarutse nje guhura n'umuryango wanje ndanezerewe cyane
ma famille je suis très émue et contente.
Hélène Eveline Schmidt ni umwe mu bana bavutse mu gihe cy'agikolonize babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura abanye n'abakabajyana i Burayi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo. Abametisi bo mu Rwanda bari bakiriye kumwakira
nk'abametisi, ndavuga mu izina ry'abametisi, twishimye cyane guhera igihe twumvise iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane, duha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje, nanone turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, ni urukundo abametisi dukundana. Verine we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bametisi benshi.
Madame Hélène Eveline Schmidt niwe mumetisi ubaye imfura y'ikiganiro Agasaro Kaburaga mu bavuye mu Rwanda mu gihe cy'agikolonize.
Thank you Voice of America.
Inkuru ya Hélène Eveline Schmidt muri video iri ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube Radio yacu Zewa. Ntibacike, muzayisangize n'abandi. Ikindi, uko yahuye nawe, namwe mushobora kuzahuzwa n'abanyu. Igihe bimara si cyo kibazo. Ukwizera ijwi rya Amerika kubishoboka nicyo cyangombwa. Abashima ibyo dukora mu izina ry'abagenzi banjye ndabashimiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icamba cyo ku muntu mushakisha. Ni 001 2 0 2 7 4 3 4 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 3 4 naho ubutaha mwari kumwe na Venice Nshimiyimana.
Agasaro Kaburaga.